Turn it on.
Give it up.
Desk your beats.
This way to dump.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
One light.
Bring it on.
Bring it on. Shop, 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 shop. Kwingili kamu fialo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jefe mwalandu, bantu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na fola. Bakelo in the biu biu alola. Shabu shop, 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 shop. Kwingili kamu fialo kare wangu, 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 wangu.
Unajile
jefe mwalandu bandu.
Shop, na wapalwendo ni kankungwe. Ni nkwata dola leka wankunge. Ama bebe bene mishankunge. Leta drugi leka wantunge. Kare kare ukulisha taela. Hiliongo mupepo kufaela. Shokazi chakunwa no kupaela. Ukutola ukasana mumona mopaela. Katua ingira ukufuma wala. Tula spenda pati tatushala wala. Julia pambali na tamala. Efe chideri na shide yufapo kumala.
Shop, 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 shop. Kwingili kamu fialo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jefe mwalandu, bantu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na fola. Bakelo in the biu biu alola. Kisege shumbo fashe ebola. Shop, 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 shop. Kwingili kamu fialo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jefe mwalandu, bantu.
Amenso, yandi, ego. Yake mokulo lesha sana pari abadi single. Apuka puke finche vele bingo. Naliselela, ready to mingo. Katuchelwa ni kale wangu. Sharp, sharp, na sharp, mukwabu. Panava diaba pange chida. Mpasta kole muna takida. Ando pala mine ni tuchivondole. Mwenkunda shonsena va mwankole. Nani kanewe ushala so imwene. Deikata pose kwa tifeni ni mwene.
Sharp, 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 sharp. Kwingili kamu fialo kare wangu, 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 wangu. Tula jile jefe mwalandu bandu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na fola. Bakelo in the biu biu alola. Kisege shumbo fashe ebola. Shop, 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 shop.
Dope is fresh, same in the game, ladies and gentlemen.
Wangu, 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 wangu. Tula zile jefe mwalandu bandu.
Safe tukatane mami ni chapazi. Fobo twali bako shapu ni topazi. Gole fwafyo kulia mumami wewa pompasi. Ndole shamu meso, iwe fokasi. Plus I love the way you move that English. Anipona shabai that ingalengaleng. I came to blow some money mochikulu apa. Ukutala lafe kweko kutuwa lava. Vale tila tinapu apa. Soleke ni mbalange shona kwata. Nemitengo tatu ipusha. Maka maka fiamma geronga na
verifusha. Shop, 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 shop. Kwingili kamu fialo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jefe mwalandu bantu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na fola. Bakelo in the biu biu alola. Kisege shumbo fashe ebola.
Turn it on, turn it on.
Yeah, one later. Let's rate it up. It's super feeling bad.
Ask your beats.
It's your feeling top one.
Extreme Breakouts.